Yeah.
You know how we do this, ladies and gentlemen. Nizzy B. And we can't mark it too. Shingle beats on deck. You ready?
Let's
go.
Chivero chakwa ni kopala mbuya yakwa ni kustone nemuvili wako nikamabuka pa Zambia simbe chivero chakwa ni kopala mahipu yakwa ni chipata veshi yakwa ni rusaka
let's go
veshi yakwa ni rusaka
let's go
veshi yakwa ni rusaka veshi yakwa ni rusaka
let's go
veshi yakwa ni rusaka
let's go
veshi yakwa ni rusaka
let's go
veshi yakwa ni rusaka veshi yakwa ni
Umushaba, uya pera, yara Unga ipuli kusitoni, yeah Nama ipuli yako, unga vile kukopala Naka dansi kaka, bolo Unga ile, unga swete, bolo Unga imbe, unga yende Bate chifeshi chako Chifunika, apa
Chivero chakwa ni kopala Mahipu yakwa ni chipata Feshi yakwa ni rusaka
Let's go
Feshi yakwa ni rusaka
Let's go
Feshi yakwa ni rusaka Feshi yakwa ni rusaka
Let's go
Feshi yakwa ni rusaka
Let's go Precious name in the game, ladies and gentlemen
Let's go Feshi yakwa ni rusaka
Demu kia maki tu
Feshi yakwa ni rusaka
Let's go China beauty na zero zokwana Mwana kazi upala mama Na mujuni china body ya sama This girl she a bomu ya mene ya Osama Oro ya Cosmo Already ni Milan do the way that you moving on Cosmo Why do you do this to me? She like if you love me prove it to me Njebe de kopala pa kafe kusitoni Move Versace all of it with chiffoni Ini peso no lo mami body phony Chimo chine fe imami tesitori Mfeshi lusaka lusaka Na zero za kukopala Kahaiti barose barose Vama yesa kukopila
Chema mweli wako Nika mabuka pa Zambia Simbe chivero chakwa ni kopala Mbuya yakwa ni kusto Nime mweli wako Nika mabuka pa Zambia Simbe chivero chakwa ni kopala Mahipu yakwa ni chipata Veshi yakwa ni rusaka
Let's go
Veshi yakwa ni rusaka
Let's go.
Feshi yakwa ni rusaka. Feshi yakwa ni rusaka.
Let's go.
Feshi yakwa ni rusaka.
Let's go.
Feshi yakwa ni rusaka.
Let's go.
Feshi yakwa ni rusaka.